Indicateur. ngasekhaya ngiyabulela kanjani phezgwayong nenzelona aw kuzo zonke izinto libonise zona ngeke nokulibala yo into engeke yenzeke le kum nakum kanti nakum futhi ngeke.